ngiye thembile yona ale leyo nto ngiye thembile
ngiye
thembile yona leyo nto amazwi ake ngiwathembile ngiyethembile hey nikuyo yona leyo nto angisuki kuyo anginyakaziswa ngiyethembile thembile yona leyo nto Kalile
Umsebenzi
Uzokufeza Milweni
yami
Iyamazi Imbonile Akasoze
Akasoze
Thembekile akamshiyi umuntu endleleni yebo angeke ahambe nawe ibangeli ngaka bese kushiya endleleni yethembe yethembe leyo nto
yethembe
leyo nto
leyo nto
akuthembisile ngiyakwethemba 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 akasoze ngiyakwethemba Kalile
umsebenzi
uzokufeza empilweni
yami
ngiyamazi
ngimethembile
ngiyamthemba ngiyamthemba emthini wehlazo
umsebenzi
uzowufeza
mpilweni
yami
mpilweni
yami
ngiyamethemba
akasoze ngeke ngeke ngeke
akasoze
Akasoze
anjabisa
Akasoze
anjabisa
uyoshintsha ukhala kwami akwenza
ujabule akasongi amjabisa.